mwana wange katyokuze sembera wano kubulire ebizibu byenzize mpitamu mu bulamu obwenseno mwana wange katyokuze sembera wano kubulire ebizibu byenzize mpitamu mu bulamu obwenseno nani manyi ky'okuva mu buto bwange niba n'eddembe mu buli kimu nedda mwana wange si bwe kiba nawe bw'otyo tokitwala bw'otyo totulamu byakwogera kati kuwakiti nga kyekiriwo kuguno omulembe ogwa leero nali manyi ky'okuva mu buto bwange niba n'eddembe mu buli kimu nedda mwana wange si bwe kiba nali manyi ky'okuva mu buto bwange niba n'eddembe mu buli kimu nedda mwana wange si bwe kiba
Bambi, toda mu kuyongobera.